Ministry ebyenjigiriza n'ebyemizannyo esabye amasomero okubeera amenkanya ataameerufu mu nteekateeka ey'okusunsula abayizi abanaageegattako mu ssimu y'esooka. Minisita omubeezi w'enjigiriza matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyinga kinogaanyizza nti obwerufu kyankizo n'ategeeza nti bannayuganda bagwanidde okubeera n'obwesige mu nteekateeka eno ey'okusunsula abayizi nti ekolebwa mu ngeri ya butangaavu era ey'ekikugu. Bino abyogeredde mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo wakati mu kusunsula mu kugulawo entegeka y'okusunsula abayizi abagenda okwegatta ku siniya esooka. Muyinga mu ngeri emu asabye abakulembeze b'amasomero okulowooza ennyo ku bayizi naddala ab'obuwala kw'ossa abo abaliko obulemu. Amasomero amanene ag'amannya obubonero bwago buli wakati wa 8-7 gayingiriza abayizi abalenzi n'abawala ate nga gaagema bbaliko eyo gakkiriza obubonero okutuuka kw'28.